nsaze wonkutwale omulungi asinga empisa andabirira bwe mbaseefuna kube mmanya basinga enkala baleke kati boogere owomumwe omugamba kigwe tajja kusala ani nkwagala naye ab'emimwa balinga njuki beetala balemese bitukume tulemu obbatyanga kwagala kirikweta mwamama nawe era tonneeta mwambona ngo mpite dadi David kananga enkuyita my lover nabatambulanga zina akabina kagenda kapapala kaleko nja kunzita kirina feeza ngenazibwa mata kiri kyalama akabina kagenda kapapala omamba kirina feeza ngenazibwa mata kiri kyalama akabina kagenda kapapala sebaka omutima guba guluma naddala nga gweyagala tonaba mugamba ekati ntuse okubanga naawe asinga abasinga mami alina entunula yeegombesa asekane sebaka waka kati nno maama tebakweddisa negomba buli kyolina figa mpya abedda tebaafuna ziti bana banondabo basinga nabakweruse kalwamala kwese enkola yebiregenda nga yekyanga sirikola nsobikita kirina feeza ngenazibwa mata kiri kyalama akabina kagenda kapapala omamba kirina feeza ngenazibwa mata kiri kyalama akabina kagenda kapapala kyosaba kyenkuwanawe bwotyo nga kale tetumeggana omukwano gw'emirigo gwa ntama obeera tobalwa mu bantu muno tomukyankalanya mulaga omukwano nawe abatakwetamwa laba omuvuma ne muwala walaba kati ye aba litya ky'omusoza munnewaka bw'oba tomuwa kitiibwa toba na mugaso ng'endogo yetatika nze nafunye kyalama kigenda kufumbanga nga nange bwendya ekisooka kimanya omukwano kikyantabula n'ennoga nasigala kubanga zolo wekitali mbasiya kirungi ate kirina empisa kirina feeza ngenazibwa mata kiri kyalama akabina kagenda kapapala kirina feeza ngenazibwa mata kiri kyalama akabina kagenda kapapala essanyu limbukana bwe mba ndinawo abasinga mami omukwano nkuwe kiyenange akalabo ke nina butajja kujawa sirireka kyondaze kimala ngofumba bwendya hani